njiri maka gonye everybody amala ndi igbo ibe m nọ di gonye hụtara day by day ego m anagbada I have to sell my new Honda Hala I play like play at the bottom from Kwara nnata ka o siti na n'eleze gala ala owusara m mpela akọ agbụsigbu otule otule amụla akọ
Owusagi, na jẹ́ ìgbọ̀nwá ìgbẹ́. Owusagi.